studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde talatare jenay lewru janvier jenay yambe sokirdu studio tamani miden tawa e maison de la presse do bomo ko do jottino no do kabaruji di mar way kala kanko gagne kante wontu boggi jabde to sakira bon competitivité golleji G5 Sahel di ministere kumide hakkunde de do leede le kenya be gonno botu mabbe do bomoko do faabe jowto yalla hono gal do gubal fa yotto kawtal mabbe gal be anni wadde pari kaneri yadno be kani landinirade gal do kawtal kangal habude e pelle jaadin ko be de ben bibe ngaram be juddina fedde hande jodino de do jowlele ngori di do kabaruji be dokki do wakane ministere be gonno hawrtinde do bomoko do ela sappo keddi kili hen chapan en joyon wobbe kasen majjinji ta ka fa hande do won kasara ngado do mayo geccito libito le be do yimbel be bi malin ko be an hakkuli mabbe sekira di wonno sembe kabaruji di min jogini on do bete hande di bismillah modon e hadade ministere kumini ba kon leede la godde le lefol G5 Sahel Kenya be gonno wadde botu mabbe do bomoko do be kolitiwi do wattu jono faabe jeew yalla hono be kaani fuddude golleji mabbe le lewru mars waroor ndu le majjuntube jewto yalla kawrte mabbe kande wadde godde kasen de no be kaani lanini radde dum hono wori Muhammadu Samaseku
nder ndu do lewru janvier ndu kawrte mawde didi kaani wadede do golleji gubal dental solasabe habongal jaadinkobe nder leede Sahel yu kawtal ministere en humanibe solasabe leede G5 Sahel e leddi France to Pariton e kanya batu ministre en karfanabe golleji gubal gal to Riyadton fanda batu ngada do adnerende hakune ministre en kumanibe gollidal hakune leede wonno landilde de do kawrte didi e kanya dum mi jaade hono fuf dum wawata fewde wonande G5 Sahel yalla idun lato sagu pabotobe buru fuf bangal karutal pabotobe hangal wadede der leru fevrier to Bruxelles ton fanda gal do gubal leede G5 Sahel ju inangal der leru ju abidundu habude gubbe terroriste e kanye ngadaba trafikaku nder keri leede juy dental gal holitama wide kasindina kalisi gal do gubal na wara milioji temeden nay kalisi euro leede kewde e pelle kewde kuliti anniyaji mun en lubbi fabade ngomijo yo leede hono États-Unis Arabie Saoudite Emirat Arab Uni France e kanye fedda Union Européenne ka dum fufu tawede fa hande fabana hasindina
le ngal do kawtal gotal be koliti wide kenya so bami fandi do jawdi hebama be jeyalo no be kande juddinirde fedde kande humanade kabaru de do jawlele dum won wakande de anni hebude de le majjum be biso de do fedde bami fa juddinama dum be jewtuti yalla hono walle kanni wattade le hen koyde mudem pamana non di do golleji ngorri kedema ko kono dirte chama iber kulbale o kanko no kimuni do kabaru hakkon male le de le goddo ko mo sifi do hen do focci tangu Muhammad
Nous avons pris des décisions importantes.
Min kuntane hore dabureji kantidi buri fuf bangal juingol fedde humanide jogal jawdi kasindinadi de golleji gubal dental solasabe lede G5 Sahel. Min peliti dun halfinde jogal mudun bangal fedde humanide faba fedde der e mudun kala pawotobe golleji gubal dental solasabe be la bawi nadde.
L'opérationnalisation de cette force.
Ngal do kawtal gondugal wadde do bomoko do ngal nafan sanne non kanko ministre les leydi ni jamde komini do hakkunde Niger e leede la goddo hollitiri wiide kanko Ibrahim Yakubu wi tawede wiide golle G5 Sahel den gondi e tanude koyde fu homu fu an wondi habude e gube jaddin kobe de do worri do kede makko mo sifi do hen do faccitaamo Muhammadu Samaseku
nous avons mis
hakkelle bi sapo mi ngadi bangal huntande hore khalifa mo lamu leddi Mali hokka bangal fedde G5 Sahel yalla babotobe na ngatan hakkilo gubal G5 gal mballaji puddi warde jati su bangal sariaji gubangal ne gonde hinade sariyaji kasindinadi bangal golleji di denno batu bamako hande o na jogi nafa sanne bangal mudun e wattu goto mo gondi hinade ngal do gubal dental solosafe G5 Sahel lede men de dunna gondi habude terroriste mbe en jogito to go habbo fewde e terroriste mbe der lede men Niger Mali Burkina denno faysu gubal dental kabitibe G5 Sahel ngadi golleji joga ka latiki golleji di jottaki nokku do hasindina hatta min jukitade der lede men de landinde habo fewde be do terroriste
affronter les terroristes
se grabo so ngabido be mala me ande ngalo do bayle tertun mi joju modo do hella me ngol mi nodde ta phase Facebook kanye compte Twitter studio tamani nono dimi do numero di andu don di do bayne tertun do mi joju modon
studio tamani
duwanyo goto tumbuto hanken huli tawiri imbele ngomuno be domoto ngaji kanyi enkarbi yonki mako dene no dirtene kuira tawo lenga lure tumbuto nde odo duwanyo be kuliti widi du be ne wakende nanguno omande be njadi emobil mako nde uti yite fiutu de emako ndomu yeti no su dogotoro nde tawamo yonki mako alla mantirum le majun dogotoro be kuliti yoga e jabe de funati yade e beche mako he jabe gubino di tetot azawa de be njehi lele di etazini de be ngonde yidu duwane fedde oen zende nudete independent diplomat ne holi tan ebe ngondi e yidu de bedo yimbe le ngom beton be he dabe dun woni fedde sema nde kanko nudete Bilal Aga Sherif kanyo Al-Ghabas ag interla watu jona be ngaram be njide fedde naso zini wonde tonde be njewtide e mudde en honno kabaru kaldul e kawral tonga ngal leli di mali dino dido golle jongori kanko nudete Sidi Ibrahim Uldu Sidate o kanko lami pelle nudete tod azawa de nyalom hande o holi tiwi wonko yihi yaso le kaldul e kawrangal le majjundu be ngaram be landino no woti di kane wadirde le leedi ndi kede mo ko mo sifi do heddo faccitaangu Muhammadu Samaseku
watu mo conseil de sécurité wari non dar bamako do sema e plateforme kanye lam o kulitibe dental tobe sappo ididi sabi be kulitibe de ko hewina hasandina bangal golleji talku kawrangal min mi la wi de fa hande wala fuf ko walti e kabar mudun ko fuf bangal famu mo jogi e do golleji minisma den nako hewi biltaki fe hakunde lewru octobre yabirundu warde joni min mi la wiide fay goto hana hayfede bangal tadefi taykadi der golleji di denna holti on tan wiide le wattu wuteji gonda mudum fay boyata dum fuddan denno yonal fi ko hayfen ne do bangal landinal ido wuteji chalen hinnade alhaliji di nafata fi yimbe le ko moni be kabar mudum
no interessant for tous les acteurs
fandi fu yimbe le sapponke dikili hen ko yata chapan njo wobe kaser majji woli tawe don kasara ngado do mayo geeci to libito le bedo yimbe le duyama sukabe kanye robe le fu an hakkunu mabbe o do kasara wadi le cekiti yonterende be bi malin kobe kanye yimbe le yurobe le ful saharangal kanyin e gonno le kado lana mutukaton fa beedire den famu kede Usman Diko
masi mama ko wadi jemma aljumaare janje ase ana kebinaka yimbe yuri garabulli do hakkunu mudin Tripoli hedi fundange mudum yo kiloji chapande joyi dago leruji jettina jenay lanaka fuddina nodde ndiyam le kulol mudum yimbe hewbe chami le ndiyam yogabe non bilgi e kedde lanaka tawidu honorabum embe yadano keddike hen marin kany e gard koti leedi Italy bayi suutude chapande jetto e jeegon ciutidu rewbe jeegon kanye worbe didom jiida be ngadda e wonki be dawanobe wonobe le lanaka yo jeebe gambi lagina Sierra Leone Mali Cote d'Ivoire Senegal, Cameroun, Fawarde e Nigeria. E wi HCR kanyewem bato onon ana fawno yude temedere chapande nayo yaade temedere e chapande joyon neddo. Ko heddi hen ana ya fa e chapande nayo na chapande joyon rewbe sappe joyon ana mabbe sukabe didon be duubi didi yaade jeegon du ana hen. Nyande alande Marin Lady Libidu notike lanay didi gondinode e chadele le geci libingo. Temedi de chapande jenon ba ma sutede le lanay didi Fawarde e rewbe didon be ngalda e wonki le hitande 2017 de ko buri ujinaji taton neddo keddi e le dido geci le endugol faltude geci mediterane go fanja le leede arab ko buri ujinere e temen jetton fu yo fongo ma e libingo keddi hen e le ko OMK limti
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
se grab jeme lo ne le reason ngaji meden di en pudiran do yoro sodo be kuliti wiide musenga be cinnibe kaldo le kawrangal le sappo e jeegom sappo e joyi ya lewru octobre hitane 2016 wultane de be gonde e jukkita ton murtere mabbe kenya be didi to yero mabbe gobbe tobe be bi wajib tan sina sud assemblée nationale le leedi meden di jeyal hon hani sinnino de talkur kandu hertanade musenga be jenginobe le leedi meden di hore de leedi odu jabana di do golleji wakande ngado no to botu mabbe onde wiyamo do musena be yuri le commune nga jena ngod le lamu yoro so se ngute ngardam faado kajolo do hono yimbele marobe tono kabaru somono be kolitiri widle nokuno de te loloni be gonde wadde kawtal mabbe to aswerde nonde koni fana mudu fab jotto yelono be kani jukitira di do golleji to le hitane 2018 no be kani yirunirde kabaru somoje do don le nokule mabbe de fab de lon be kani sekira suka wonbe tombe fati litta wakati fur dawi se irutan garanti minire fa do kaydo fedde humnine kabaru yirwere nokku no dotte do bagure idum le lamu kay o wiya wattu jene be gondi asuri ton sato mawdo fa belo no be kani fa biradu yimbe no wombe ton be kabaru ndiyam ko banni wattu le hinan ya fa emilioji sappo e jeegom sefa ido golli jara kani jukite ton le lewru do kuliti be jeyal no be kani fa biradu yimbe no wombe ton do no kabaru ndiyam cinidam do kaddi ten beta hande dido kabaruji min joti on sanne hedade hejo jame ka fa hande kedde hedade honno andir on no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.